Tugurizanye twese ngo nziza Uko Yesu agiye kugaruka bavandimwe tuzatane mu ijuru heza Uwabonye umugore mwiza bavandimwe abayabonye urugo rwiza Urugo rwiza ni ijuru rito bavandimwe twifurizanye twese Yeah, my